zam uyixolisa intliziyo yam uyiphendula imithandazo yam sonene sonene ndiyathandaza
Sonene, sonene, ndiyathandaza.